Ona ndi chitunzi cha chisanu ndi chitatu. Yona ndi chinsomba cha chikulu. Yona chapter 1 verse 8 kufika pa chapter 2 verse 10. Oyendetsa ngalawa anati kwa Yona, wachita chiyani? Anawawuza kuti anali kuthawa muno. Kotero anati kwa iye, tisachita nawe chiyani kuti nyanja ikhale batha? Yona anayankha, ndiponyeni mnyanja, ndidziwa kuti ndi chimo langa kuti namondo wa mkulu abwera pa ine. Anthuwa sanafune kumupha Yona, koma namondwe anakula kulabe, kotero anamponya iye mnyanja. Ngakhale nditero, Yona sanafe mmadzi. Onani pa chithunzi-thunzi, chinsomba cha chikulu chinammeza Yona. Anakhala ndi moyo mmimba mwa nsomba masiku atatu, ndipo chinsomba chinamsanzira Yona kumtunda.